AmadZambui.com. Super vibes.
Ndikakala ineyo ndikanyadira kuti ondikondana ndikwatira kumapano sandira badira so zochitika zina muchulukira so kumangati kose kosi lichomwechi sumateka bwandukala mbali mozi unkanena kuti suzandiliza iwe ndine yo mpaka chilizo kusinta kwanji ukungati biri mangwe dinakula kwira chani undi yanke ukungo yenda ndamuno salongo soka soziwa ukuli yambari ndi soka ati yalingati yadi magi ati yalingati yadi magi ati yadi magi sima sanka mbeu kalidwe lake ndilo nunka ndira selu ati yalingati yadi magi eti yalingati yadi magi ati yadi magi sima sanka mbeu wakumadisa nyasa zimizira moto mazi. Ndikakala ineyo ndikanyadira kuti ondikonda ndina mukwatira kumapano sandira badira so zochitika zina muchulukira so ndikayankula kwanzanga muzipo kumawauze neyo ndizafera po kumapano ndikumanyozeka azizanga aja kumandiseka ukungu yenda ndali yese ngati chitunzi tunzi sindi kuziwa kuyendesa bwanji zinthuzi kumandikana ziwa kuti iwe ndote lesi bwenzi nditakufomera ati yalingati yadi magi ati yalingati yadi magi ati yadi magi sima sanka mbeu kalidwe lake ndilo nunka ndira selu ati yalingati yadi magi eti yalingati yadi magi ati yadi magi sima sanka mbeu wakumadisa nyasa zimizira moto mazi kumangati kwinako yeye sizumatire mwina za chikondizife ndikumanzere kozi ndikumangosowa na zontendere kumangati munatopanane ndiye bora mukanditu ati yalingati yadi magi ati yalingati yadi magi ati yadi magi sima sanka mbeu kalidwe lake ndilo nunka ndira selu ati yalingati yadi magi eti yalingati yadi magi ati yadi magi sima sanka mbeu wakumadisa nyasa zimizira moto mazi
www.amadzambiri.com.
Jay the producer.